ijwi rya Amerika yagezeye kuri iyo gare umuriro n'umwotsi w'icumba ku nyubako yakoreragamo ibiro bya sosiyete itwara abagenzi ya Jagwari, ibiro bya gare n'ibindi. Abantu benshi bari bahahuriye bareba ibirimo kuba, uku ni nako polisi yageragezaga kubigizayo ngo hatagira ubikomerekeramo. Polisi kandi yari yashyize ibimenyetso bigaragaza ahabereye icyago hafi y'inyubako yahiye, mu rwego rwo kwerekana ko nta kinyabiziga cyangwa abaturage bemerewe kuhegera. Urwego rwa polisi rushinzwe inkongi nirwo rwagerageje gusatira inyubako kugira ngo bazimye umuriro ndetse bagerageze gutabara ibyaba bitangiritse cyane. Kuri nako umutekano wari wakajijwe ahabereye inkongi, ku buryo imodoka zinjiraga muri gare ziciye mu muryango umwe, mu buryo bwo kwirinda ko iturika ryongeye kuba ryakwangiza byinshi. Twasanze kandi umuriro w'amashanyarazi ntawe ukiri muri iyi gare kuva mu minota hagati ya 10 na 15 mbere y'inkongi. Ibyasaga n'ibyagushije mu kantu abaturage cyane cyane bakorera muri iyi gare. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyaruguru CP Jean Bosco Mwiseneza yatangaje icyaba cyateye inkongi y'umuriro yabaye mu 2:00 PM.
Mu makuru y'ibanze avuga ko impanuka ishobora kuba yatewe na gaze, ariko turacyari kugeza ubu ngubu harimwo ibiro bya gare ya Musanze, hakoreramwo n'izindi agence zihabyetse, harimwo na stock ya Star Time bakoresha kujya mu bisoro n'abandi bacururizamo.
Bamwe mu baturage twaganiriye batubwiye ibyo babonye n'amaso ubwo iyi nkongi yabaga.
Ngo ntibashikare turi mu kazi nk'ibisanzwe, tudakubona twumva umuriro uri kupfe kuko bamwe twawukoresha tuhita dutangira gushaka icyabaye, tuza kubona ntuzahiraye cyabyo muri gare iri gucumba. Ubwo nyine abaturage barahurura bari bari mu isoko baja kureba icyabaye, ko nyine abantu batangira gusahura ibintu bari kugerageza kubikuramo bari no kuzimya bifashishije imicanga n'ibiti.
Byatworoheye kuvugisha abahuye n'ibihombo, gusa mu ijwi rya Amerika yavuganye nabo bararirayo kwarika.
Ariko ntabwo nzi ukuntu byagenze nayo nkongi y'umuriro yaturutse.
Ni ukugeza ntabwo turamenya icyabiteye nyirizina. Ibyo ari byose turahombye, guhombaho turahombye. Basabaga ko leta yadufasha hakabarurwa ibintu byangiritse cyane.
Ukuri nako umuriro w'amashanyarazi wahise ugenda muri gare ya Musanze ubwo iyi nkongi y'umuriro yabaga. Bamwe mu bacuruzi cyane cyane bakoresha umuriro w'amashanyarazi nibo bagizweho ingaruka mu buryo bukomeye. Cyuza Bar acuruza amafi n'isambaza kandi akoresha umuriro w'amashanyarazi mu kazi ke.
Hari umukiriya uza akaba ashaka kubona ifigiri n'iraka, noneho agashimangira neza ko ibicuruzwa byacu ari bizima kuko atanze ifigiri n'iraka. Yego, ingaruka yacu izatubaho rero nk'uko zatangiye no kuza. Abakiriya bacu barimo kugenda bavuga ko ari ifigiri pozitive itarimo. Nubwo twacuruza twacuruza gake ariko ntabwo ari n'iminsi isanzwe kuko abambere batangiye kugenda kamwe.
Niyo gisubizo Jean d'Amour, nawe akoze ibikoresho byapfuye birimo amatelefone ngendanwa, mudasobwa n'ibindi.
Kuri sitarasiyo za hano muri gare zahise zangirika, ntabwo se twabona umuriro urundi, ingaruka zo ntabwo zabura kuko ubu akazi kahagaze ntabwo turi gukora. Ngo ingaruka ntabwo zabura kuko ibintu byabaye n'amasaha 3 n'iminota nka 20 gutyo, urabona aho amasaha ageze ntabwo twari twakora akazi kahagaze.
Bafite ibyabo byangirikiye muri iyi nkongi, ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buvuga ko bugiye gukurikirana kugira ngo abari bafite ubwishingizi babone ibyabo byangiritse. Bizimana Hamisi ni umuyobozi w'akarere ka Musanze.
Ibihumbi byose turakomeza kubisuzuma turebe, hari abari bafite ubwishingizi n'ingero y'ubwishingizi, turebe niba ari ku bwishingizi dukurikirane turebe kugira ngo hatazagira umuturage n'umwe ubihomberamo.
Polisi ihumuriza abaturage gukora ibishoboka byose kugira ngo urujya n'uruza ntirungabane.
Turakomeza nta cyahagarare imigendekere y'abanyarwanda, imodoka murabibona ko zirakora nk'uko bisanzwe, nta cyahagaritse ibikorwa bisanzwe uretse ako gace kibasiwe n'inkongi kawe n'inkongi y'umuriro.
Inkongi y'umuriro mu bice bitandukanye by'igihugu zikunze kwibasira inyubako nini, aho usanga ibintu bifite agaciro biyatikirira, aho usanga ibintu bifite agaciro biyatikirira. Gusa inzego zimwe za polisi zikomeza kugira inama abaturage gushyira za kizimyamoto zikora neza ku mazu yabo kugira ngo zibafashe mu gihe cy'inkongi.
Ubundi butumwa dutanga ni umuntu uwo ari we wese ufite amazu, murabona mu mujyi wacu dufite amazu menshi, byiza ko abantu bakora muri ayo mazu banyira amazu bongeye bagasuzuma amazu yabo, bakareba niba za kizimyamoto bafite ku mazu zikora, bakareba ko banafite n'abantu bashobora no kuzikoresha kugira ngo niyo haba umuriro igihe icyo ari cyo cyose ko waba ungana uko ariko kose uba utateza ikibazo.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kumenya indi nkongi igihe yaba yarabereye, ariko ntitwabibasha. Rero tuyishime, Ijwi rya Amerika mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.